꽃비 러브타 참호찬 가가전포터 에디에서도 다케니아 소위 꽃비 러브타 김대세미스니 디에스모 아니 뜨기스드암메디 가라두비이조 Okota de Pankista Bajin Mifilmi Ogawad and Ethiopia Kisati Ihatu, the Balad Fair. Kanakesati, you got told me filmi by Resudan, director of Mara and Kasmas, Kahikan Kisati Matrigan, Oda Gudda, Tabachati Jiranger. College Wagner as United States, Kutanio Kisati Professor Ricarante, Akasmas Immakanan Koratu, Stephen Thomas. Stephen Barakumalamati Kurajak, Abe University Finfinet, Y Filmi, Sadaka Master City Bursis. Kafalti malis workshop ya dada dari gula, hawi industri sana kisah tiji jira ma fidu bar badanik, kenal tu sahij. Barai sama orang nora tunda, barak mala ma fidu jira ma basi kisah ti, Steven. Dua tuza industri filmi Ethiopia, tiji jira jiran je, thare se kisah ti dua tuza filmi afan orang kisah ti, kahe gudja sabatan, anakka produseri filmi wada, sabla wada, direktori filmi tiki Sena Salamun. Directory filmi Lafaf Lafe, Hawi Hairu, Akasmas, Terat Yusuf Kasudan, Hoji Sani, Amatokotin Kale, Marin, Korata Ogota Kudanan Derbani, Cinema Ito Perat Hoji Chaturi, Steven Wajingore, Kesati, Durat Yefano Hoji Sat, Yefano Korano Sawal Magala, Malakafakatu Isagafati.
When I'm teaching in Ethiopia, usually I'm teaching people about American culture or world cinema or other African cinema, so I'll teach them about
Ethiopia, Ada America, Cinema, Dunya, Filmi, Biyota, Africa, Senegal, Nigeria, Africa, Kibamba, Sisam. Asgara America, Gande, Rumo, One, Ethiopia, Tibaratli, Hutlirven, Barresa. Faranjin adunyan wan biye sana jirule akabrazu jachara.
The world can learn more about what's going on in that country.
Itti anse dubartoni actress okan mo thadu mara derbani filmi barresu direct gochun cinema oromo kesati gahen nikabu mali jijiram nikabiye sena wan himamani jiralat gafi jirun.
My first essay was on Oromo cinema. One of the things that we emphasized was that some aspects of the Gada system, such as traditions like Sike and Kanafa and Adoye,
Ada Oromo keesatti sirnoota jabina gahee dubartiin qabdu agarsiisan jiru. Wanni qorannoo keenya keessatti argine filmiiwwan Oromoo dhiiraanis dubartiidhaanis hojjetaman aadaan kun akka isaan hawwatu kana filmii afaan Oromoo qofa otoo hin taane afaan Amaaraa amma tokko keessatti argineerra.
Qorataan kun keessumattuu jedha yaadamni safuu. Waldanda'uudha fi waljijjabeessu agarsiisa. Aadaa United States fi biyyoota lixaa keessatti hin mul'anne kun filmiiwwan afaan Oromootiin hojjetaman kana keessatti agarsiifamaati jiranii jedha.
And I think it's a unique way of empowering women that is different from Europe and the United States. Feminism looks different because it's based on this deep tradition of what they call safu, which I guess in English is translated as balance.
Yadamni kun kara addateen dubartoota jabeessa. Awurooppaa fi United States irraa adda. Aadaa safuu irratti hundaa'e. Ingiliffaadhaan kun balance akka jechuuti. Kunis dubartoonni fi warri dhiiraa akkamitti humna yookiin jabina walii ta'anii waan jedhu. Aadaan biyyoota lixaa mirga irratti xiyyeeffata. Safuun gara lamaan laaluu fi wal kabajaa irratti.
Kanaafis walumaa gala gama industirii fiilmiitiin hirmaannan dubartootaa guddaadha kan jedhan. Qorataa fi barsiisan fiilmii Steven waggoota 10 darban keessatti Itoophiyaatti fiilmiiwwan hojjetaman keessaa harki 20 dubartootani. Kana jechuunis hojiin kun dubartootaaf salphaadha jechuu akka hin taane danqaan baay'een akka jiru yaadachiisa.
If you ask Oromos or Mars or whatever ethnic group you're talking to, the women will tell you that it is harder for them and that, yes, It is a male-dominated industry.
Finfinnee dhaqxe Oromoos, Amaaras, nama gosa kamuu hoo gaafatte dubartoonni waan sirriitti himan isaanii fi industiriin kun ulfaataa ta'uudha. Dhuguma, industiriin fiilmii kun harka caalaan isaan dhiiraan dhuunfatame. Sana eenyumtuu sitti hima. Garuu dubartoonni fiilmii hojjechuun maaliif akka barbaachisus sitti himan. Sababiin isaas isaan dhimmoota hariiroo addaa ta'an, seenaa addaa ta'an, namni biyya sana hundi arguu qabu irratti waan xiyyeeffataniifi.
Relationships and they focus on different stories that I think everyone in the country needs to listen to and hear. There's been a lot of analysis that shows that in many movies that are made by male filmmakers, when a woman is talking, it's always about her relationship to the man.
Filmii dhiirotaan hojjetamuun baay'ee keessatti ga'ee dubartootaa kennamu yoo laalte, dhimmi isaan irratti haasa'an hariiroo isaan haadha, intala, hiriyaa fi hawaasa wajjin qaban osoo hin ta'in hariiroo dhiirotaa wajjin qabani. Dubartoota filmii barreessaniif garuu kuni adda. Uumamaan waan amma kanaa olitti ibsameen hunda of keessaa ni qabaata. Waa'ee maatii, waa'ee dinagdee, dhimmoota adda addaa jireenya nama hunda ilaallatan jechuu kiyya. Dhiironni filmii hojjetan yeroo tokko tokko san inni raafatu. Hundumaa jechuu kiyya.
I think male filmmakers sometimes forget to show that, so they don't. Now, not all males.
Karaa kaaniin dubartoonni kanaan dura hojii miidhagaa tokko kan lama hojjetanii san booda yeroo dheeradha hojii kanarraa fagaatan jiran. Qorannoo keessarraa ka'uudhaan kuni maaliif laata gaafii jedhuuf yeroo deebisan.
Because of a lot of traditions and family dynamics and pressures from family.
Sababa aadaawwan adda addaa dhiibbaa maatii akkasumas maallaqa hojichi gaafatu ilaalcha keessa galchite dubartootaa fi carraan fiilmii hojjechuu hin jiru xinnoodha. Akka yaada kiyyatti rakkinni guddaan maallaqa. Fiilmiin maallaqa guddaa akkasumas yeroo baay'ee sirraa fudhata. Walumaa galatti eenyutu maallaqaa fi yeroo guddaa qabaa waan jedhutti gala.
Who has free time and money to be able to go to school and become a filmmaker?
Dubartoota jijjiiraman maatii walitti haasofne kana fidan keessa immoo maqaan Kairaat Yusuf adda durummaadhaan ka'a. Kairaat as Ameerikaa Chicaagoo keessa teechee fiilmii afaan Oromoo lama uummata biraan geecheetti bara 2015 asaantii bara 2017 immoo siifan.
Daayireektiin godha. Niin barreessaati. Keessattis niin hirmaadha. Editiingi illee godhu muuvii xiyyaa lammaffaa kaniin editi godhe ana.
Chicaagoo keessa hawaasni Oromoo bal'aa miti guddaa miti taatota argachuu irratti akkamitti milkoofte?
Ni ulfaata asitti hojjechuun akka biyyaatii miti aktaroota harkachuudhaaf yookaan immoo namoota adda addaa ogummaa adda addaa qaban harkachuudhaaf tiraavil godhuu qabda. So chaalenjii ni jira chaalenjii san hundumaa'uu dabarree hojjechuun keenya ijoolleen wajjin hojjetan. Hedduun galateeffachuu barbaada. Ijoollee murattuu fi kutattuudha. Beekti artii keenya ni guddisna nuutu jira ja'aniiti qoma dhawatanii as bahanii hojjetan jechuudha ijoolleen.
Biyyaa odoon bahinis dura qophii tuuta dhangaatiin gara artii dhufte jaalala artiitiif hojjenne malee industiriin fiilmii karaa galii argachuutiin fagoo jira jetti.
Waa'ee maallaqa osoo dubbachuu baatan gaariidha. Maaliif yoo jettee artiin Oromoo maalirra jira? Dhugumatti amma artistootni hundinuu warri sirbaniis haa ta'u, warri waa barreessaniis haa ta'u, warri filmii dalaganiis haa ta'u, artii Oromoo irraa dhugumatti galii harkachaa jiran hajuu gaafii guddaa keessa nama galchama. Artistoonni Oromoo inni hojjetaniif ogummaa isaan keessa jiru baasuudhaaf malee maallaqa akka na jaaniiti miti. Maaliif yoo jettee waliin gidu. Yeroo ammaan tanaa kana keessatti ka jiru. I think maybe maaliif maarkeetingii kanaatiif rakkoo qabanatti fakkaata kan ilaalee argu kanatti maaliif namoonni maarkeetingii kanarratti dalaganii jiran yoo jiraatanoo haala akkamiitiin nuti isaan harkachuu dandeenya. Isaan sanii wajjinoo akkamitti wajjin hojjechuu dandeenya. Hajuu sanirratti I think irratti akka gaariitti hojjechuu nurra jiranitti fakkaata.
Qarqara Piroofeesarii kan ta'e Stephen Thomas barreeffama ogeessota fiilmii Itoophiyaa keessatti gahee dubartoota irratti xiyyeeffatee barreesse irratti waa'ee hojii keetii barreessera.
Dhugumatti beekte ogummaa artii sanuu Oromoo qabaachuun fayyaa hedduu itti boona. Maqaa Oromoocha keessattuu dhoosisuun fayyaa hedduu na gammachiisee jira. Maaliif yoo jenne silaa ijoolleen Oromoo waa hedduu dalaguutu irra jira. Gawaanni akka hin dalayne nu godhu waan adda addaati jira. San keessa deemuun hin barbaadu malee san keessaa qabsee ani karaa kanatti hanga takka tarkaanfuma xiqqoo takkallee tarkaanfachuu danda'u kiyya hedduu na gammachiisee jiraati. Borummoo yoo rabbi filmi indastirii keessaas akka gaaritti seennee isaa intarnaashinaal Oromoo seenee darajaa guddaarra akka ga'u abdii guddaan qaba.
Dubartoonni akka taatotaatti yookaan immoo aktirasiidha ala barreessuudhaan daayireektii gochuudhaan ofii uumuu kuni filmii Oromoo keessatti gahee akkamii calaqqisiisa jira? Waan adda ta'e maal fidaa jira jettee yaadda?
Waanuma tokko hin danda'u ani ja'anii if cabsanii jiraatuun irra jiru. Karaa tokkoon ammoo yaa ni jira. Chaalenjiin garuu hanga sana keessatti guddistee ilaaluun sirra jiru maaliif? Ispeeshaalii yoo as ta'e jiraannu ta'e dubartiinis mirga qabdi, dhiirtiinis mirga qaba, walumaan takkaallee takkaallee ni jiru. So kanaafuu ijoollee amma dhuftuuf murannoo kutannoo yoo qabaattan bikka niyyattan san ga'uu ni dandeessu ni jira.
Tole egaa kiraat egaa filmiin keenya lammataa siifan bara 2017 bahee sun bubbuleera. Maa badde?
Amma egaa paandaamiin kun keessa jira. COVID-19 kanaatiitu sossoon nuun orkee jira. So hojii hedduun harkaa qaba. Filmii waraabamu jechuudha. Egaa yeroo isaa eeggateetuma deema.
Filmii kiraat warri ilaalu barbaaddaan karaa feesbuukis karaa yuutuubis asaantis. Siifanis argachuu dandeechanii. Egaa dubartoonni biraanis dhufaati jiranii filmiin dookumentarii Jessikaa Bashiriin hojjetame fayyaa da'e jedhu as Ameerikaa keessatti agarsiifamaati jira. Badhaasa baay'ees muheera. San qophii biraa sananitti deebi'a. Qophiin labataan har'aa kanumaan xumurameera. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.